Ngiyakhosa ngidingi uyankombisa usanghloniphi mangishaye ishophu sami ngihambe sobuya.